Dume woni nafaka ardangal rewɓe nder filla demokarasi?
Ardangal rewɓe no gollal gal ɓe nawtortu ngam heɓugo gurnal lobban ngam rewɓe gon, no giɗi durwo fa keɓa ardaku ngam dartingo hakkeji rewɓe gon, heɓugo dabareji dow ɓurdodirol gongal nder ɗuuɗal leyɗe men. Deni ƴeewama ardangal rewɓe no laawol durwo ngol rewɓe gon keɓata laawol ko heɓata keƴi ko'e maɓɓe nder leydi din fa nder leyɗe duniyaaru, ngam kando yaago yeeso laato debbo mawɗo dariɗo.
Ɗo leydi Niger, noy ɗum wawi wadde gam ardangal rewɓe yaha yeeso?
To no nder mum jande ɓikkoye dewoy hokke sembe durwide e keerol ko haɗata keɓol andal maɓɓe, he sembe hokke dow fi cellal ɓalli maɓɓe, wattugo sembe nder politique ngal laabi séri aji joɗɗini ko dartinta hakkeji ɓiɓɓe adama, laabi joɗɗini ko ɓurdodirol gongol caka rewɓe he worɓe woɗɗe, rewɓe nangane ngam keɓa no timmini jandeji maɓɓe, laabi joɗɗini ko watta worɓe teddina rewɓe ɓe acca hulƴinde ɓe.
Nder ngar gollal ɗume hen rewɓe kaani waɗude e ley fi yaadu yeeso démocratie?
Hawra gollida no waɗan dabareji lobbi desi, goonga no waɗan deni saɗara maji no woodi mosolo heɓe dow hakkeji ɓiɓɓe leydi handi heɓa, hano dow fi politique on, laabi démocratie dow laabi denaku yehu warta himɓe e dow fi jandeji ardiɓe koƴa aadiji lobbi ɗi rewɓe e worɓe nawtorto dow koƴol dabareji, no waɗan saɗara maji wooduɗi paami dow ko woni ɓurdodirol gongol no waɗe caka worɓe he rewɓe nder leydi ndi. Hannde ni woni ɗi leydi fuu no foti dow ñibdi leydi ndi.